Cheki kam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una pen pose alafu na raru piga 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 satu inua mkono alafu cheza na mguu piga 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 satu na ku like me kuma kama tatu
simama kete piga one leg tingiza kichwa ni kazi meshika gwelve kispaki anguka nayo twende hapa ni ku dance to banjo kama daily sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi uno uno bailando umlando uno uno bailando umlando
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mguu piga piga
skiza mage mage
na ku like na kuma kama tatu
goma na unikali unafanya nini ukika wabaki wametu sitwa kitu cha mama vela kutini kesha toka seta baki wamehema na timimi ndo kaderesa itabaki nimehepa na sucheki nubaisha tu bamba unazarudia selekta lusta shika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu cheki dijesha tubeba pulo pulo selekta pulo pulo selekta nubaisha tu bamba unazarudia selekta Utashika sana juma bebe wamebeba Moja mbili tatu cheki dijasha tubeba Pulo pulo pselekta, pulo pulo pselekta
Piga, piga, piga statu Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statu Na ku like me kuma kama tatu
Asisi city girl, and I set it for you Lyoko na pretty girl, make breakfast for two Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu Na ukitokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool You want another one, come take it from me Mebeba motherland, so you dig it for me So you dig it for me, so you dig it for me So you dig, so you dig, so you dig it for me
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na ku like me kuma kama tatu